Hamupati ni black tattoo.
Daiza, Daiza.
Omanya basoka makula buta kwa bwaku, makula buta kwa bwaku. Saba sente toyenda nkunege, toyenda nkunege. Zikiriza, mina sivya kuangula, mina sivya kuangula be, mina sivya kuangula. Na yata tawera bina, Bobby Wine itako.
Takono wako, takono wako.
Mwando kwange tako.
Mashallah, mashallah.
Embata mchidiba chesenene. Sekale na chive huba. Unzebe nemeso kukuba stamina. Nembula sigino. Wali wafuka speed. Weni natako tako nwako. Wali wasala stika.
Mashallah, mashallah.